mtoto mdogo kiama, would you be my wife?